on side.
High level team, oh. 95 95. And the pressure, okawa una zako wa kuyongela bima. Wanjo umekala and the pressure, okawa una zako wa pesa chipatua. Ngati ya pola na na mpole, iwe ndi zao ino zangu mkole, eh. Moyo mani musa utengele, utengele munga za pepele, eh. Indidi majokele kutali, kumachibweze kutaisa kalikani, eh. Uka imba sama kuyanka foni, zitafike poku ponye chile maplani, eh. Moyo wako maukonda, ziwa yuhanga ama kuwona. Tiyekayo posa mila, nipoteka uza pesa ya kukaila. Machokele patole, ndia jena ano pana zinatopo. Machokele patole, ndia boy ano pana zinatopo. Sokole na maliza, kumachita ngezi peseka. But it is done, it's on. Take it easy mama, take it easy. Take it easy brother, take it easy. Deusa malili, deusa ma, deusa malili. Kodi mama funa zao zide kangat. Bode sili msete yako ya kukala. Kwene nato na mameno muna wala. Tenga ni mila mezi yanga nili. Akapweke sapeza pasa ni malili. Diwa utule tepi yako lidi. Sahaso yako ndai kapuchibi. Moyo ndi wako sapanga chipako. Sama sili lezo mapeza anzako. Taweka zafika hizo kala yako. Sisomo zizafika zao na milako. Moyo wako maukonda. Ziwa yuhanga ama kuwona. Tieka yo posa mila, ingoteka uza pesa ya kupila. Machokele patole, ndia jena anu, pana zinatopo. Machokele patole, ndia boy anu, pana zinatopo. Sokole na maliza, kumachita ngezi peseka. But it is done, it's on. Take it easy mama, take it easy. Take it easy blood, take it easy. Deusa malili, deusa ma, deusa malili.
Download music on Sorato.